But twice beats. Twice.
Ndiwo ipati machua Usaona kama sekelela Akufune wendine disiane Koma jondo sawa perani Ndiwo ipati machua Usaona kama sekelela Akufune wendine disiane Koma prizi ya kusawa
basa Zima zikutsa kama shoka nyamate dama kutsandira Hati jolinga chao wama funata kukwatira Mala kula zambini zoni nyosa kata ndisaize Zapula za tiwa tanja nopcha ndisaize Akufuna unakala wao wakwe ni nakala gali First love tima mwangewe ni nakala gali Akukamba zambini zofuna sogo neza mbola na nilo la gali Bwalika nakala gali Eri kujeso kamba zaini saji kape kape Isi sabangi sakundi jina saji kape kape Usasa dapwa muka mfandili kupoli Can I get to you, Mrs. Uncle? Where are you?
I want to my auntua. Sound like I'm a segelela. I could put it in the Siane. Come on, you know, sound better, honey. The way party my auntua. Sound like I'm a segelela. I could put it in the Siane. Come on, please.
Kamba zaini saji kape kape Isi saba kisa kundijina saji kape kape Atao alini chiki yao ya ya tero Koma ndiku dabwa nao Akumata funa yaka Dewa usefa nilu tumwe sagu mwera mazi Mwani kwa ino mango kwera usagu kola Ndabu mwera mazi Nde nyumba ya kandi yako na ikima Hopa kwa nitoswa kanyo tse eni panai
Ndiwo ipati maantua Usaona kama sekelela Akufune wendine disi yane Koma jondo sawa perani Ndiwo ipati Usaona kama sekelela Akufune wendine disi yane Koma prizi ya nusawa basampada
Yeah
Usawa basampada
Yeah Na wawona kuwatiwe kutisanasi Alini masweet togo wawaposa janasi Hey Kumata
You are you fake it Ha ha ha.